video. Kim Prop. Arrest a man thing.
Navy Beats.
Gama jamba singa sapi Kim Pro ya tabu dengambi Rastaman is our gadi chambi Nebi wala de mafono anyway Sho. Singa lini na maja singambi gulo Singa lini ne ziga singambi fuga Singa lini ne tebe singambi fuga Rastaman ting Sho cho Okuwa video DJ Kim okuwa video Okuwa video Rastaman okuwa video Kim Pro
okuwa video DJ Kim wakuba video Bakuba video King Roti Kim bakuba video The way you mix Kim wakuba bidongo Tuchamuka munda Ate tumani the way you fix Habalala bali mobidongo Ileka tutambule Kim wakuba lele Katichusamu DJ Kim wabuzemu Abo babu zemu
Sho Okuwa video DJ Kim okuwa video Okuwa video Master man okuwa video Kim Pro
Okuwa video DJ Kim okuwa video Okuwa video King Roti Kim okuwa video
Hey DJ Wakuwa atoma nina marijuana No mu rasta kutimba joli bana Ku insta neku festival kumwana Sho Hey Kim Kafatu mwana ka liking Neka video ka viewing No uwagiza supporting Ne bibitsa ka beating Video
Bino vya muziki DJ Kim kubo muziki Vya muziki Ne bibitsa
Sho Basinga majaba singa sapi Kim Pro ya tabu jenga be Basta man is our gadi chambi Nebi wala dema follow anyway
Singa nalini neziga singa mifuga Singa nalini netebe singa mifuga Arrest a man think Short you
Okuwa video DJ Kim okuwa video Okuwa video Basta man okuwa video Kim Pro
Okuwa video DJ Kim okuwa video Bakuba video King Roti Kim bakuba video